Gucci, LG, Bossari,
Achan, I got that before. Froza, it's in the building.
Exclusive from ZambianTunes.com.
I got you.
Minstein got CMT.
Mumanamana. My name is Froza. Double four, hi, lelele. Jamaica Lekan.
Ultimate Vibes Music.
Tim Sali, Tim Sali.
Spot mining. When phone and me mona kampan si u landing. Live with that ponya.
Yo tenga wacha kupepe kama kwacha pa. Kasha moneka kuchibondo na po wafya. Ifwe fukari fefi tumbika ko pizza. Ho fika wa izo kutwene na wa jize. Pate uro pave mitondone mitisi. Nichi pari bako pisi nshkwata pe miti. Paf paf chipishe monchi kilize. Twa wapa kusefe frobo nyose nikiliche.
Twenda na mapanchi mutumba. Yali shivi kwati.
Frobo nyose ni Christmas.
Takwa wati shapa, takwa wati tuwapia ifwe.
Christmas.
Tatupia pie chipie pie, takwa wanshi kwete ifwe.
Sobo nyoze ni Christmas. Celebration shi wala kwa tirinstansh. Ya efikai sobo nyoze ni
Christmas. Auto kubomba po fimos. No kuimia pa mulunga wa boss. Tafiva fin tuturamba ma no sense. No kuwa proud, no kumkwete kare. Shirole na satenga vena kampamba. Nijose shingide ufetu wa vanesamba. Gaturi nengechi, ma bright torture. Nero kuni desa, miviri tuyocha. Ushenka wa kueo nolo efeni. Kaidimba pizze panga sefeni. Bishamo vyo omwina, popene vyo uvenele. Nandana nesa ovya kwenele.
Yo tenga wacha kupepe kama kwacha pa. Kasha moneka kuchibondo na po wafya. Ifwe fukari fefi tumbika ko pizza. Ho fika wa izo kutwene na wa jize. Pate uro pave mitondone mitisi. Nichi pari bako pisi nshkwata pe miti. Paf paf chipishe monchi kilize. Twa wapa kusefe febo nyose ni kiliche.
Twenda na mapanchi mutumba. Yali shivi kwati.
Febo nyose ni Christmas.
Takwa wati shapa, takwa wati tuwapia ifwe.
Christmas.
Tatupia pie chipie pie, takwa wanshi kwete ifwe.
Sobo nyoze ni Christmas. Celebration shi wala kwa tirinstansh. Yae
Taikuni music.
Wake up, kumbo mutuloli. Shop right, sini nyoze istu la fe tuloli.
Turoli.
Kufilu ntwine shemo na fe pusushi.
Pusushi.
Aka tuwele na yesu mupusushi.
Umupusushi.
Jili hai, nafwa kanisi moka. Kwa kana nangu, kanisi moka. Ziwa lasti, kwa tichizenti. Naripena, uimbona tisenti. Chalirila kwati ni kiboti. Imonda senda, nama kibondi. Ifo ya wafeni party after party. Kola ya kwisa after party.
Yo tenga wacha kupepe kama kwacha pa. Kasha moneka kuchibondo na po wafya. Ifo fukari fefi tumbika ko pizza. Ho fika wa izo kutwene na wa jize. Pate uro pave mitondone mitisi. Nichi pari bako pisi nshkwata pe miti. Paf paf chipishe monchi kilize. Twa wapa kusefe febo nyose ni kiliche.
Twenda na mapanchi mutumba. Yali shivi kwati.
Sobo nyoze ni Christmas.
Takwa wati shapa, takwa wati tuwapia ifwe.
Christmas.
Tatupia pie chipie pie, takwa wanshi kwete ifwe.
Sobo nyoze ni Christmas. Celebration shi wala kwa tirinstansh. Yae kai sobo nyoze ni Christmas. Shira tukana patumbe chirenga. Donze sande kushinji muna kabumba. Apana wana makunga GL chipo study. Japo phone ifwe balumba. Wimu beba mwebe komwa na maya ya na chitechi. Kasha nisha waboza ba malaya na siketi. Na pone na paya wenu mubike pa chipenchi. Red card direlo nje nifuika majivenchi. Chimfuluke Ric Flair. Yes penda piru chikuru felin slayer. Mumpa mitu finger wale chiku mumpeni nshleya. Chile ya nelo bane nje chita declare. Yo tenga wacha kupepe kama kwacha pa. Kasha moneka kuchibondo na po wafya. Ifwe fukari fefi tumbika ko pizza. Ho fika wa izo kutwene na wa jize. Pate uro pave mitondone mitisi. Nichi pari bako pisi nshkwata pe miti. Paf paf chipishe monchi kilize. Twa wapa kusefe febo nyose ni kiliche.
Twenda na mapanchi mutumba. Yali shivi kwati.
Sobo nyose ni Christmas.
Takwa wati shapa, takwa wati tuwapia ifwe.
Christmas.
tu pie 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 ta kwa wan shi kwe te I fwe
Febolo zeni Christmas Celebration shi wala kwa ti instant Dae kai febolo zeni Mbele mpianga shamone kana inenda shivo mpia kubika kumuka kawa mavele pati shonsha Ichalo lifte mino fubari nyopola sobe mse kutalala Kurwala poni nopola manamba ya bufi 1 plus 1 equals 2 Fya kwipayo tushishi fya kale fya muot school Bartenda pashi new school bakwele school school Kusefya na kalimo bush kubwa zero Christu Charo chava pete katite Tumoro pa kutala na vaturanga tuve Chava saka mana pari shipwe shipwe na ngufe So wakonke mkubu wa ukuchila wakushe Christmas, Papa Bell 2IM My name is Flo Zaw, Tim Sali Fosari GL, Chijamaica, Lekani Ay, Wanu Mundo Makafet NG, Andy B Ela Flank Dukes Superboy, Bagatondo, Astons Nish Tiger, Soft Boy, Azir.
He doesn't get much better than this, than this. Hey, yo, T-Wax, hook them up with them tricks and bits. Fire upon Babylon's
Exclusive from ZambiTunes.com.